wawula awalala ne watemagana owawulira bwe baneneŋŋana omuzadde takulaga mbeera takulaga tino alemereddwa afuba n'agezaga ekisoboka kyonna omuzadde tapowa kale okuvaayo kungi bwe kutyo ani akulina keya enyingi bwe kyo kambuze ani agirina ng'afayo
I want to watch.